CKMusicThomas.com. King Des,
Jin Lee's on production.
Boss Lord Girl and Peter Bustas. Commander Sheila One Ella Captain Scobo. Wash Boob
Topu Deven
Night Scab
Ella Commander Subi. Lomu Sepera Pai.
I love my producer Kamsmanzu.
Shmoma dance body tuivida tuivida in Chinese. Dance to me letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Ile itwa chani bakitwa ima chawa. Chawa. Ile ita chawa. Chawa. Shmoma dance body tuivida tuivida in Chinese. Dance to me letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Weoka mune bazi kukopala. Mwaeseni kukitu kwa chalila. Ikumwe suwe tata kwa chalila. Pafiri mbaba na kunovala lwala. Ngate paketi ni kushimo mwe atula. No kuwala wata tata tuwala. Chimwe mwe tansi pantuvali tuivira. Akaju 2021 tuwa mipela. Nomba chiri kwa chiri mbi na italala. Chinese dansi nomba tuwa mipela. 2022 na ena na ilwala. Mwana tepula panche fuale hivira. Mukanye ni kori mbia life controller. Kumite sova lusaka wakano kuwelela. Ni paketi wetate opo chalila. Welcome. Shmoma dance body tuivira tuivira in Chinese. Dance kwa mi letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Ile itwa chani bakitwa ima chawa. Chawa. Ile ita chawa. Chawa. Shmoma dance body tuivira tuivira in Chinese. Dance kwa mi letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Ile itwa chani bakitwa ima chawa.
Topu Deven. Yo. Welcome kuchalo chama dansi. Wala shana, nangu ni kuyati. Selako, mpose po dansi. Ela Chicago, bapere kwa dansi. Jeshana, nisha bapere na chansi. Nde shala media, hero nshale tepe. Ni dansi ya nyuso, munde kefye. Naba kwati, nafuma kufilimba. Aleka muzi, juten zimba. Naini hapa, ntampio kwimba. Hapa nomba, nitayu wafe dansi. Kushana, no chansi. Hapa ni topu, ina Chicago. Kushana, nangu nao fwala kago.
Shmoma dance body tuivira tuivira in Chinese. Dance kwa mi letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Ile itwa chani bakitwa ima chawa. Chawa. Ile ita chawa. Chawa. Shmoma dance body tuivira tuivira in Chinese. Dance kwa mi letela letela. Daya shupa mwala ishi baba kopa la dance. Ile itwa chani bakitwa ima chawa.
Ela bossi shitabo, ela mef, ela super kesha. Isaac na yue ken dola, kudowni uko. Ela yama, ela tiger, bazeta bo, ela gava na gaza. Ela young man, manager mutasi, nigga bio.
Ah, bashto ela, ela cast jets. Solo melon up mona.
It's our favorite DJ, comes mafia.
Ela PX, bro TM. Eskwing, bena dande, ela, bena nana.
CKMusicThomas.com.
Love it!